hour. Baby, you'll be crying. Woo, woo, woo. Baby, you'll be crying. Oh, be man, I cry. Baby, you'll be crying. Oh, be crying. Sawa uje hapa December wiki ya pili. Mwenzio mimi, mwenzio nakuwaza. Kwa uchungu wa mapenzi nayajua unielewe. Japo naogopa nakupenda. Naogopa maumivu, naogopa ugonjwa wa moyo. Naogopa karaha. Sawa, 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 oh sawa. Sawa, sawa, sawa. Sawa, 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 oh sawa. Sawa, 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 sawa. Moyo tinya kufurifunga, hata ukiwa saluni chunga. Macho weka pazia, aki mina ofia. Kuna wenzangu wenye mali na burudani. Wanitia kara, mina ofia. Ay, temi bilima, temi bilima, bilima mama. Obikae, obimanaka. Naogopa maumivu, naogopa ugonjwa wa moyo. Naogopa karaha.